DutchMsafi.com.
Kibe, si wanapenda kuben. Ashabo.
Kibe,
akifika kuna kuuliza ni swago.
Swago, 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 swago,
swago. Swago no story ni swago.
Swago, 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 swago.
Regese mama tuwe pereka swago.
Swago, 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 swago.
Akona cha story ni swago.
Swago, 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 swago,
swago. Umanisha nini?
Uyo dada ajafata kideo.
Ati nini?
Amefata kweche kweche.
Atakati kwako.
Uyo dada ajafata mastore. Amefata kweche kweche.
Ujui kuikatikia usivae shanga. Na wanojua mapenza watoki tanga la nini. Sikio ni ganja mtoto mbona una nyama nyingi we ni mchaga. Yo, sikaja geto uyo sodada yako uyo peleka moto uyo. Ata kutangaza uyo aisimami uyo shauri yako uyo.
Swago, 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 swago.
Swago no story ni swago.
Swago, 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 swago.
Regese mama tuwe pereka swago.
Swago, 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 swago.
Akona cha story ni swago.
Swago, 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 swago.
Umanisha nini?
Uyo dada ajafata kideo.
Ati nini?
Amefata kweche kweche.
Ata kazi kwako.
Uyo dada ajafata mazole. Amefata kweche kweche.
Akikurusu ichape, chapa mpaka isungumuse kiluga. Eti kama hivi napewaga mala chache. Buda kanapenda some sugar. Eti easy badie, easy badio. Aliposikia badi alizani mario. Mara easy dadie, easy dadio. Spako nyingi sana dadiini kario. Baka 6 in the morning. Kwenye bed inapageuza jogging. Ikilala ina loading. Ikiludi kwenye load. Akifika kuna kuoleza ni spako.
Spako,
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 spako, spako, spako, spako, spako,
spako,
spako,
spako, spako.
Regese mama tuwe pereka spako.
Spako, 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 spako.
Akona cha story ni spako.
Spako, 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 spako.
Umanisha nini?
Uyo dada ajafata kideo.
Ati nini?
Amefata kweche kweche.
Atakati
kachinja launde saba kachimba ukisimama usinga oya mimi nakula zwala yoyote kasimba usilete ustar hiyo inaga ustar hiyo jafadra ustar huyo atakutangaza huyo aisimami hiyo shauri yako
akifika kuna kuuliza ni
spako 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 spako
spako no story ni spako
spako spako spako spako spako
regese mama tuwe pereka spako
spako spako spako spako spako
akona cha story ni spako
spako spako spako spako spako spako
umanisha nini?
Uyo dada ajafata kideo.
Ati